Jipinde pinde kama nyoka Pinda mugongo ni bebe Nisije nikadondoka
Jani na pita pita samahani sister Macho kama unanita mekorea shisha Mwaga mapicha picha ya sambai insta Yani kesho kukicha jana kama vita Suruari pare vyatu kule Silare lare kam kao tule Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule Joni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure Ukiwa na king agiza tutaletewa Kiwa queen kwenye yoto tapepewa Yongeze niongeze nishanogewa Napenda kuyumba yumba kishalewa
Asema baby ya pocket Hata mabubu wanatoaga sauti baby ya pocket Hata jambazi suguri na pigaga saluti
Stop, twende taratibu kama unasinzia
Yumba Yumba
Akiwa kalibu unakumbatia
Yumba Yumba
Twende taratibu kama unasinzia
Yumba
Anase
Yumba
Liye karibu unakamatia
Yumba
Anase
Yumba
Una na na na
Funga funga mishkaki Funga na opaki Rumba taki taki Dore gumba happy Yumba juu yumba chini Yumba katikati Yumba yumba mwili kama umeregea nati Samani nambo na yopiga haipatikani Umepotea uliza google takuparamani Kama unachuki ota mba wapayangani Aupasue aldhi wingie ukae ndani Na bado na wagongea ngongo Na komaria mchongo Na shushia vigongo Mevaria usongo Goma ngoma msondo Uongo anajua mungu mwenye mbingu aldhi na udongo Mzeka sema sen sema wagosha mpera mpera Na meba sanchoka na nyuma kafunga tira
tuli Asema baby ya pocket Baby ya pocket Hata mabubu wanatoaga sauti baby ya pocket Hata jambazi suguri na pigaga saluti
Stop Twende taratibu kama unasinzia
Yumba Yumba
Akiwa kalibu unakumbatia
Yumba Yumba
Twende taratibu kama unasinzia
Yumba
Anase
Yumba
Liye karibu unakamatia
Yumba
Anase
Yumba
Oh na 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 Amechanganya kushi na nyagi Kalewa wamembeba
Natokaje
Alijifanya mjuaji Kumbe mimba haiko pileba
Atakuwaje
Atagiza giza giza mama totoro Nisha giza giza chumba godoro Nitangiza giza mpaka tumoro
Twende taratibu kama unasinzia
Oh my god, it's better sound